Lo mise nembulelo kuyo iNkosi ngayo inyweba yokuba sibe lapha khona sizokunqula. Kwaye sinomnqweno omnye ngalonke ixesha ukuba sibe nako ukuzibalela kunye noThixo, ukuba sithethe naye, ukuba sibe namava naye ngokutsha ukuze someleze ukholo lwethu, uba sakhe sadinga ukuba somelezane elukholweni lethu ukuba sithuthuzelane. Ngoko lilo eli xesha esiphila kulo ngoku. Kwaye nje bendime pha, njengoba bendihleli pha, uvele incinga kum xa iNkosi yethu yathi, ngaba unyana womntu yakulufumana na ukholo xa ebuya? Kwaye itsho kakuhle kakuhle, ayithi xa unyana kaDavide okanye ngaba unyana kaThixo, kodwa ithi ngaba unyana womntu yakulufumana na ukholo. Ngalonke ixesha kuthethwa kubhalwe eli gama lithi unyana womntu kubhekiselwe enkosini yethu, unento yokwenza nokuzaliseka kwesiprofetho. Xa kusiwa kwintlawulelo ungunyana womntu. Xa kusiziwa ekulawuleni kwimilleniyam ungunyana kaDavide. Uba ingempiliso ungumphilisi. Ngalonke ixesha kumxholo okhethekileyo nangolungelelwano, sonke siyazi ukuba umfazi wentlanga waza enkosini wathi, Yesu nyana kaDavide, washiya apho ebeme khona engakhange aphendule nakanye. Ngoko wathetha into malunga nezinja. Ngoko wathi, kodwa nezinja ziyawutya umqhuba owa esithebeni esikamongameli. La mfazi wayeyintlanga, wayengenalo ilungelo lokumbiza njengonyana kaDavide. Kwaye sikuva oku ngokucacileyo kwintshumayelo kamzana uBranham. Zininzi iingcinga ezihle uThixo athe wasinika ngalo ubaba elizwini lakhe, kwaye wasityhilela ngawo umoya wakhe. Sifuna ukuqaphela iNkosi yethu njengonyana kaThixo kunye namandla ovuko lwakhe, oko kwenza intlawulelo yonke ibonakaliswe ebomini bethu. Sifuna ukumqaphela simkholwe njengonyana womntu kwinto eyenzekayo ngoku ngokwesiprofetho. Abanintsi bakholwa kuYesu Kristu njengonyana kaThixo, bakholelwa ekuxolelweni kwezono, kodwa bakholwa ukuba ungunyana womntu. Kwaye singafunda ukuqhagamshelana amaxesha amanintsi kumprofeti uEzekiyeli. UThixo uthetha uthi, nyana womntu profetha kwaba bantu. Eli gama lithi nyana womntu lisetyenziselwa ulungiselelo lobuprofethi. UThixo uthe wayilungisela ngaloo ndlela. Xa ithe yafundwa yavakala apha malunga nomthetho weNkosi, abo bahamba kumthetho weNkosi, uThixo evuma ndiza kuthetha, mhlawumbi ndibhale ngako. Ngoba amakholwa amaninzi athe ancamathela kakhulu kwilizwi lomnqophiso omdala, kwaye bayazi ukuba umthetho uthe wabeka wasibekela imilinganiselo sonke ngoku akho nto esinokuyibekela bucala kodwa uThixo akusigweba ngokomthetho wakhe kodwa akuyubakho ezinye izisekelo okanye imigwebo ngaphezu komthetho kaThixo yena athe wayimisela ngonaphakade kanaphakade akekho umntu oya kuba namava ngoba uThixo ezawugweba umntu ngethole imiselo yomgwebo iyaba ngumthetho kaThixo ayiyukubakho eminye imigwebo iphakade kude kusephakadini kodwa ingcinge yavela kunje esele ndibaxelela abazalwana ngaphambili incwadi yesibini Tesalonika isahluko sesibini ithi ukuba atyhileke umntu wesono kwaye xa uthe waqonda oko umntu wesono lo uthe wazisusa emthethweni kwaye ucinga uba unguThixo ngoku uyazigqibela yonke into ngokwakhe kunjengomntu ongenabuThixo uthe wasuswa kuThixo umntu wesono ususiwe emthethweni kwaye sucinga uba lena yintshumayelo yomnqophiso omdala aba bengekaqapheli ukuba iqinga likasathane elikhulu yayikukuba athathe asuse isekelo sabantu bakaThixo nabani othe akaqaphela kuba umnqophiso omdala sisisekelo somnqophiso omtsha ayiyo enye kuphela okanye enye sonke siyazi kweyona ntshumayelo efanelekileyo amaxesha amaninzi umzantu Branham usebenzise izibhalo zomnqophiso omdala ukutsho nje ngoko kuze ke hoku ukubambana uba wafunda kumnqophiso omdala ndiyakubuza ke namhla ingaba inkosi uyesu yafunda phi yona ingaba upawulos wayefunda phi yena ingaba upetros wayefunda phi yena ingaba bonke babefunda phi ingaba upolycarp wayefunda phi ingaba irenius nawo bonke ababephila kwii-centuri zesibini babefunda phi iincwadi zomnqophiso omtsha yayizincwadi ezazibhekisele kumabandla asekuhlaleni ezazigqithiselwa kwibandla ngebandla umzana upawulos waya kwindlu yesikhungu ngesabatha efunda phaa emthethweni wakha koku washumayela ilizwi likaThixo ivangeli kayesu kristu wayishumayela ebantwini wonke ongakuqondiyo oku wakha wakhela emgxobhozweni abakhange baqonde ukuba yonke ingantoni le nto kwaye ndicinga uba ndinjonga ngamehlo kakhulu angakholwayo kwaye ndicinga uba ndiza nento entsha hayi indala kakhulu kungakuhle ukuba ingabantsha kuthi ampha kwiphepha lokugqibela kwincwadi yezenzo khona ilizwi elibhaliweyo elithi ngokuqinisekileyo lingenako kwaye kungamelanga ukuba lijongwe nje ligqithwe izenzo isahluko samashumi amabini anesibhozo aphithi umqolo wamashumi amabini anesithathu ke kaloku bakumisela imini kweza kuye into eninzi endlwini abehlala kuyo wabatyhilela ebaqononondisa kunene ubukumkani bukaThixo kanjalo ebebeyisela okungoyisu ethabatha emthethweni kaMoses nakubaprofethi eqala kusasa ahluyise. Upawulo zange ashumayele kundicinga uba ndizama ukuthi washumayela elizwini likaThixo, ilizwi kaThixo izibhalo ezingcwele. Ngoko ke singazi nje kube kanye kuwo konke uba la madoda kwaThixo ayekhokelwa ngumoya kaThixo, kwayiqhinga lo mtyhuzi ngenyaniso lithela ba kukuba uthe wabakhokhela abantu bamkasuka elizweni likaThixo. Singayibizi ukuba ngumthetho ke, nandiyakufunda ilizwi eniyakubona. Loo nto ayithethi ukuthi umthetho kaMoses, kodwa kusetyenziswe eli gama lithi umthetho. Ncwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko se-14. Andazi noba ndiye ndafika njani kuloo nto ngoku, kodwa incwadi yokuqala abaseKorinte isahluko se-14 umqolo wamashumi amabini. Bantwanana, musani ukuba ngabantwana engqondweni, ebubini yibani zintsana, engqondweni ke yibani ngabantu abakhulu. Emthethweni kubhaliwe kwathiwa, ndiyakuthetha kwaba bantu alwimi zimbi nangomlomo wumbi, noko ndiya kunjenjalo abayi kundiva, itsho iNkosi. Kwaye siyazi bifunyanwa phi le ntetho iphayana, mhlawumbi kuExodus kanye kwiLeviticus nakumprofeti Isaya isahluko samashumi amabini anesibhozo. Ngenyaniso uba sidinga ukuqonda kakuhle oku ngokuzingisayo, kuba yonke into eyayifundiswe kumnqophiso omtsha yafunyanwa kwisisekelo esiqinisileyo selitye kumnqophiso omtsha, nditsho nencwadi yayibe yakumaHebhere apho ibhalwe khona. Ngoku siyakholwa ukuba ngokuqinisekileyo uPawulos wabhala iincwadi ezaziya kumaHebhere. Ithi apha kusahluko sesibhozo kumaHebhere isahluko sesibhozo apha ithi kumqolo weshumi, ngokuba nangu wona umnqophiso endiya kuwenza wenzela indlu kaSirayeli emva kwaloo mihla, itsho iNkosi. Ndiya kuthi ndiyibeke imithetho yam engqondweni yabo, ndiyibhale ezintliziyweni zabo, ndibe nguThixo kubo nabo babe ngabantu bam. Ingaba uThixo wayefuna ukubhala ntoni na entliziyweni zethu? Isimeme esithile nje somzekeliso, gxebe ingcaciso ethile nje yemizekeliso, okanye ingcaciso ethile umntu ayizisayo, wayefuna ukubhala eyakhe imithetho, imida athe wayimisela uluntu ayifake entliziyweni zethu ukuze siphile ubomi bethu apha emhlabeni kunye noThixo ngokwemida yakhe engcwele athe wayimisela thina. Ndiya kuyibeka imithetho yam ezingqondweni zabo, ndiyibhale ezintliziyweni zabo. Ewe mhlekazi, uKristu yayikukuzaliseka komthetho, wayengowokuqala ukuba azalisekise iimfuneko zomthetho wonke ngaphandle kwesirheqo sinye. ayinguye kuphela owayenokuthabathela kuye izikrelo zethu ngokuba wayengenasikrelo kule ndlela ke indlela ithe yalungiselwa thina ukuze ngalo babalo lwakhe ilizwi kathixo ngokunjalo libe nokuzaliseka ngathi kodwa namhla ngumhlangano womthandazo kodwa ngenye imini kumele kuthethwe ngokucacileyo ngokucaca kakhulu kakuhle kakuhle ebantwini bakathixo abantu bakathixo abaziqapheli ukuba basusiwe elizwini likathixo kwaye akumelanga ibe yimeko leyo kumele babe nemihlaba eqinileyo abamane ilizwi likathixo kwaye ilizwi likathixo ngokuqinisekileyo aliqali ngomathewu isahluko sokuqala siqala ngogenesis isahluko sokuqala eyokugqibela umqolo ufumana kwisahluko seshumi nesibini kwincwadi yesithileko yonke into lilizwi likathixo mnqophiso omdala mnqophiso omtsha uthe wafika kanye wabekwa endaweni enye efanayo phakhona izithembiso phakhona ukuzaliseka phakhona umthetho phakhona incebo ukuba ihambisane nenkosi inkosi ikwazi ukuzalisekisa oko uthixo akuthembisayo noko akufunayo basikelekile abangajobhekiyo endleleni abahamba ngokomthetho kathixo ukuba siyayixilonga le meko ngale ndlela noba ngudavid okanye abanye ababhala kwindumiso kwaye siyaqaphela ukuba ngumnqweno onjani ovela entliziyweni owokuba ukholise kuthixo kwaye kakhulu ithi apha umqolo weshumi nesixhenxe kanye emva komqolo weshumi nesithandathu njengoba bekufundiwe kanye masifunde umqolo weshumi nesithandathu ngokunjalo ithi apha kumqolo weshumi nesixhenxe kanye emva komqolo weshumi elinesithandathu ebuselufundiwe okanye masifunde umqolo weshumi elinesithandathu ngokunjalo incwadi yendumiso sahluko se-119:16 ndiyayiziyolisa ngemimiselo yakho andiyi kulibala ilizwi lakho ndiphathe kakuhle umkhonzi wakho ndidle ubomi ndigcine ilizwi lakho nantsi siza ke vula amehlo am ukuba ndiyibone imisebenzi ebalulekileyo yasemiyalelweni yakho lona ngumnqweno wethu kunye nomthandazo wethu hayi ngokomthetho ukuba kumele unyanzelekile ayiyo loo meko nakanye ndifuna ukubeka imithetho yam ezingqondweni zabo ndiyibhale entliziyweni zabo kumnqophiso omdala yayibhalwe ematyeni erholiweyo kumnqophiso omtsha entliziyweni yakho nayam kumele ibe yimihlaba apho zonke izinto uthixo azibhalileyo zibe nako ukubhalwa ubani kuthi onesibindi sobathandaza ngolu hlobo athi vula amehlo am ukuba ndiyibone imisebenzi ebalulekileyo yasemiyalelweni yakho zintanda ukwazi isono kuza ngomthetho ayikho enye indlela umntu akanoyazi uba yintoni isono ngaphandle kokuba eyiswe ngumoya kathixo emkhokelela kumthetho kaThixo. Njoba sesifundile ngemithetho, kukhona indlela yokudlula yokubaleka, kukhona imithetho ethile, yonke inento eyithethayo kuthi
because the law is there to be observed.
Nabani oyaphulayo mela lindele ukuba ohlwayo, ngoba umthetho ukho ukuze ubekwe uthotyelwe. Injalo ke indlela yezinto zikaThixo, ngoku isibhalo esingcwele sithi ba wonke umthetho nabaprofeti ushwankathelwe koku, uyithande iNkosi Thixo wakho ngentliziyo yakho yonke, uze umthande ummelwane wakho njengoko uzithanda. Kwaye xa senza oku uba sisazi yonke umyalelo, xa sikwazi oku sizalisekisa wonke umyalelo nomthetho singazenzeli umthetho, ngoko olo lubabalo namandla kaThixo kubomi bethu. Hayi kuba umele okanye kunyanzelekile okanye akunyanzelekanga, kodwa ngoku ngumsebenzi kaThixo kubomi bakho nakubomi bam. Ukuba siyamthanda uThixo ngentliziyo yethu yonke, ngoko ube njalo nakubamelwane, sibathande ngendlela esizithanda ngakho, oku kuzalisekwa wonke imithetho nabaprofeti. Lo meko yenziwa ibe lula kuthi. NanguThixo asinike inceba uba sikuthobele oku, simthande ngaphezu kwazo zonke izinto, kwaye omnye komnye sonke abamelwane bethu njengoba sizithanda. Emva koko uThixo uqinisekileyo uyawufikela enqakwini ngathi ngoko funyana umhlambi omncinane emhlabeni othe wakholwa, oya kukholwa, oya kunyamezela kude kube sekupheleni. Kuphela abo banyamezela kude kube sekupheleni baza kuthweswa. NanguThixo kunjalo asinika inceba sithandazo, sonke siyazi ba asinakuyinika miyalelo namthandazo, kodwa inye into esiyicelayo kwakhona nakwakhona, masenze ukhetho nje kule ndawo, noba ngumthandazo apha okanye umthandazo phaa egumbini. Kodwa ukuba umoya kaThixo uyaqala usebenza ukuze abanye bachokumiseke ngumlilo kaThixo, ngoko akukho mlinganiselo. Uba sikhonza uThixo phakathi kwabantu kuwonke-wonke, masigcine ibe mfutshane, sizame uyenza mfutshane imeko, ibe mfutshane ibe nencasa. Xa kuye kuba kufutshane kuye kuba ngcono, kulapho abantu abaninzi bakwaziyo ukuthandaza khona. Kwelinye icala, ukuba siphazamisekile sibambeke ngumthandazo womntu othile, ngoko kumele sifune sizame ukushunqulela indlela yokwenza kuthi, sibe nako ukwenza oku ngokulungelelana.
Just as it is right to pray really briefly and succinctly,
nje ukuba kulungile ukuthandaza ngokufutshane nje ukunyaniseka nxa yento uThixo ayibekile entliziyweni yakho, kulungile ukwenza oko. Kodwa ukuba umntu othile uthandaza ixesha elide nokuba abanabulumko kwaye sihlale kuloo nto, ngoko ukuphazamiseka kakuhle kakuhle kwenzeka kuthi, kwaye kugxobha ukuqhagamshelana kwethu noThixo. Mhlawumbi sihamba ke ngoku singasikelekanga. Ngoku sonke masinike umdla ekuthini ngubani othandazayo, ngubani othandaza naye ngoku, ukuze singaphazamisani, ukuze kungabikho mntu ozivumelayo ukuba aphazamiseke. Wonke umntu afune afumane ukuqhagamshelana kunye noThixo. Kwaye kuba sithandaza sikhwaza apha, yanga abo bobathandaza bekhwaza, bathandaza bekhwaza ngokucacileyo, bakwazi nabanye ukuthandaza naye. Kuthiwe amen kuloo nto, kodwa akubalulekanga ukuba simamele umntu othandazayo size sinyuse amazwi ethu sonke. Sinyuse amazwi ethu sithi sifuna ubuso bukaThixo. Into ebalulekileyo kukuba uyasiva asiphendule uzuko kwigama lakhe. Amen. Bawethu osemazulwini, ngentliziyo ethotyiweyo ngokunzulu nje ndiyakubulela ilizwi lakho nangabo bonke abaprofeti bakho othe waba nabo, othe wathetha kubo wasebenza kubo. Thixo wam, ilizwi laliselikho ekuqaleni, ilizwe linye likho ekupheleni kwaye liyakuba ngonaphakade. Nkosi, hayi kumazwi amaninzi kodwa yintliziyo ezivuyayo siza phambi kobuso bakho ukuba sikubulele ngoba uthe wathetha nathi ngoku njengoba wathethayo kubafundi bakho ngela xesha. Waqala ngoMoses ngabaprofeti nangeendumiso, waye wathi ngaba konke oku kubhalweyo akumelanga kuzaliseke na. Nkosi ndiyakubulela kuba uyathetha kweli xesha ngendlela kanye wenza ngayo ngoko, ukuba unabafundi abayinyaniso abavayo ilizwi lakho eliyinyaniso kwaye abavuthayo ezintliziyweni xa uthetha nabo. Indumiso nembeko ayibekho kwigama lakho elingcwele. Sikela bonke kakhulu umzana uTerai nawo bonke izizalwane zakhe, basikelele Nkosi, ubathuthuzele kwiiyure neentsuku uzembandezele. Philisa abagulayo, ubavuse, silungise, uzitshile unguye izolo namhla nangonaphakade. Nkosi uthethile, kubani ongayikuva? Haleluya. Ndumiso nombulelo kuwe usuke ephakadini ukuya ephakadini. Amen.